Everybody's hatching, everybody's laughing when I trend on a trendy public figure. Everybody's hatching, everybody's laughing when I trend on a trendy public figure.
Yeah.
Public figure.
Yeah.
Public figure.
Yeah, here I am,
top of the game, crossed on clear. I walk on near, wanaumia, na waurumia. Chakula mezani and I'm still here, still cooking, working on a sim shooking. Na ni mamluki shows I said bila booking. Our school, new school, how we will say. Miaka nenda, miaka rudi, Lord wa naku, Lord wa we usay. Game ya isha, wanna take a jay-z. Me versus me, na pambada na watuwezi. My producer na piga simu, watangazaji na piga simu. Na shit na content, na zo nyingi za kujikimu. I'm very fed bila tiki, na ishi mziki. Sitaji kiki, everywhere I go I'm biggie. The air time for my fans. Wapo na mito kanako mashoti na guns. People with day one. Sweat monsters number one. Kabla ujipoteza air time kwenye to label. Yeah, I already know it's inside kwa mama gebo. World up, I run shit. Waulize magashi, wakigusa ni party. Sijepotea na dasla mtu mbili weka kati. Mina kesha studio, nye na wachati. Last little picture, bepunguza wivo molo switcher. I know I'm crazy, heavy ila kukwacha siwezi. Wana kimbiaga, wana niacha. Maisha ni teacher. Life is a picture, bepunguza wivo molo switcher. I know I'm crazy, heavy ila kukwacha siwezi. Wana kimbiaga, wana niacha. Maisha ni teacher. Yeah. I know I'm crazy, heavy ila kukwacha siwezi. Wana kimbiaga, wana niacha. Maisha ni teacher. Everybody's hating. Everybody's laughing when I depend on the trendy pop.